I'm Peter Tosi.
And you want dick?
Your boy cares on this one.
Hello, hello, darling. Ariake yo kusikula. Nange munange chindye no. Mbayo jiwande kenu mpola mpola. Wamenyo mutima. Sicha kulimba na sigaza chitima tima. Nakoma kukwebya lagu nembita. Wanda kandi siri na future. Oh, na yate wanyamba. Kubana kwa karango linga yanunga. Nentuka nukule kabechika. Nangu mite kukwa walala nebatuka. Wanko wa isoki. Nunga manga monjae. Isoki. Sicha kwa siwa kwa ye. Isoki. Kangende nkwe sonywe. Isoki.
Wanko wa.
Wanko wa isoki. Nunga manga monjae. It's okay. Sicha kwa siwa kwa ye. It's okay. Kangende nkwe sonywe. It's okay. Dibulonji kajivambi tocha. Nafuna mpumuza kusaba nawe umula. Tokirise chali wone chikana. Love we are in to nonga to sinzanka yana. Sicha kulimba wakwakala na kwakala. Na yekwe wampisanga chisimula. Anyway, biwa wevyo. Kankusabile ufune ya singako.
Siva.